റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കവയംഗ ജുമാതാത് ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽക്കവയംഗ സാസദി ሜትር ባንዲ ዲግደሚላ ዲግደሚሻኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ፈጎፍዮ ሰገንታ ከኛ ሆርዶፍተን አገፈቶን ከኛ ተሞልተን ጉያን ራው ወጠበጂ ዲግደሚ ጃ በረክ መለማፍ ዲግደም አከለቆርሰ ኢትዮጵያ ተሞ ወጠበጂ ቁርሰደት በረክ መለማፍ ቁዳላም ከሱም ሜስቱን ከሰናጣ አንቱጅበ ሆራቲ ናሎን ትግራይ ቦርድ ኦፍ ኢኮቲ ሁንዴ ፈጤ ፍለኑክ ኬስ ዊትን ፉፋጀዴ ኦዱኬ ሰት ገባ ተቀምና ለኮክስነ ሞተ ቫይረስ የኮሮናን ቀበመን ከንጎድነ ቦረና ጃጋዬ ጅራ ኢጃር ሲጀን ኢሲ ጉደርፋጦ ዲበራ ሀርክ ቁዳን ጥሙራሙን ኢብሰሜ ጅራ ኦዱድ አቦደት ዴብና ኩራች ለሚ አሜሪካ ጆርጅ ፍሎይደር ከፖሊሲ ተርገዱ ኤአስ ኩታ ፖሊሲ ኬሰት ጅጅራምኒ አከጅራቱ ኡመት ጋፈታ ጅራ ቆጲ ኬኛ ከደገኘፍ ዱብስነራ ኬሰት ዴብና ሀንገ ጥሙሮ ሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራን አፌራ ኬኛ እገፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ብራን ኃይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴ ሲቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ ከረጃለን ኔተንስ እንደበርሳ
አተሞልተን ከበጀንቶ ተጠገፈቶ ተኬኛ ኦዱናራፍ ቀብኑኩኖ ኢትዮጵያ ከሰት ሰዓት ለደርባን ዲግደም ያፉርከሰት ቆረና ኩመሸኒ ኢባፍሪፍ ኩዳፉር ገገፈመ ከሳ ነሞኒ ዲበላ ማፍሻንታም ቫይረስ ኮሮና አንቀበሙ ካን ኢብሰመ ዮተው ወሊገላን ካንኔን ቀበመን ለኮፍሲሳኒ ኩመሸኒ ኢባፍሪፍ ዲግደም ሸን ገኤጅራ ሰዓት ለደርባን ዲግደም ያፉርከሰት ልቡና ሞታ ሰደቲ ዱኩበከና ከደር በዮተው ሀጋ ማቲ ለኮፍሲና ሞታ ኮቪድ ኩደ ተገሊን ዱአኒ ሰደተሚ ሰገልገኤጅራ ከምሳ ከሌሳ ነሞኒ ዲበቶ ኮፋፉርተሚ አፉር ዱኩባ ከነራ ከበየነ ታዮታ ኡሳን ከነከሳ ዲብቶ ኮፍ ዲግደሚ ሰዲ ፍንፍነራ ቶርባ ቡልቺሰና ኖ አማራራ ቶርባ ቡልቺሰና ኖ ትግራይራ ሸን ቡልቺሰና ኖ ሶማሌራ ለማኦሮሚያራ ተኡኒብሰሜራ ጉቱማ ቢየቲት ዱኩባ ኮቪድ ኩሰገሊራ ከነምበየነታን ኩማቶ ኮፍ ዲበጃ አፍ ሰደተሚ ሰደተው ሚኒስትሪ ነጉምሰፈያ ከነ ኢትዮጵያ ፌስቡክ ዮፊለት መጣንሴጅራ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጎዲና ሸዋዲያ መጋላ አምቦ ከሰት ጃርሰ ኩፋ መብሻኒ ካን ሆጂ ጀልሲ ገርጋሩ ጀልቀበጅራ ፕሮጀክቲን ኩን ቀርሺ ቢየቲ ቢሊዮን አሰዲፍ ቱቃለ መጋፈታ ጀደመ ኩፋምኒ ቢሻኒ ኩን ሆጂ ጀልሲ ገገሱ ገርጋራ ከጀደመ ዮተው ሆጂ ንጃርሰ ሳስ ኢንተርፕራይዝ ጃርሰ ሆጂ ወን ቢሻኒ ኦሮሚያ ወሊን ወልተው ዳን ገገፈ መጀቹና ኮርመልካ ገባሴራ ገረቦዳ ገባሰቀም ሚሰንሲ ኮሬ ግዱ ገለሳ ካን አደብሉ ሱማው መተ ትግራይ ዮካን ቲፒኤልፍ ከታን ኦቦጌታቾ ረዳ ቡልቺሰናኖ ትግራይ ቦርዲ ፍለኖ ኦፊ ሁንዴሱን አከዱራን ሰገንቴ ፈመት ባቲ ሀገየዱ ፍለኖ ከገገሱ ተኡ በሰኒ ጅራን ገባሰ ጽዮን ግርማ ቱጁበዴስ
ማን ማሬናኖ ትግራይ ሙርቲ ረጋኤን ፍለኖ ናኖ የሮቀበመይ ፍት ካን ገገሱ ተኡ ፓርቲ ነደብሉ ሱማው መተ ትግራይ በኤክስሴ ጅራ ሚሰንሰ ኮሬ ሆጅራ ወቺፍቱ ውሃት ካንታን ኦቦጌታቾ ረዳ ከጀረነት ፓርቲን ሳኒ ሙርቲ ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ደበርሴ ካንም ፍቀነ ተኡሳፍ ፍለኖ ሰና አከገጌ ሱቱቀኒ ሞቱማ ፌደራላ ገመላለን ፍልባነ ሶዶሞ ቦድ ሞቱማን ፌደራላ ጅረጀኔ ዋን ለማነፍ ኢታን ሱዳኒት ዋን ተኡፍ ጅሩ ሁበቹፍ ደምና ጀረን ቦርዲን ፍለኖ ኢትዮጵያ ሰባሴን መን መሬናኖ ትግራይ ናኖ ሳኬ ሰት ፍለኖ ናኖ ካን መርሳጃ አፋገጌ ሱፍ ሙርቲ ከኑ ሳተው ቦርዲን ፍለኖ ሙርቲን ሙርቴፋ ተካና ፍጣቴራ ወቺሱ ቀበካጀዱ ቡኡረ ሴራ ካንን ቀባነ ተኡቤክስ ሴጅራ ሙርቲ ቦርዲ ፍለኖ ካነረት ፓርቲን ቢየቡልቹ ካናኖ ትግራይ ውሃት ዴቢያ ከመያከቀቡ ኢሴንስ ኮሬዮ ጅራ ወቺፍቱ ፓርቲቻ ኦቦጌታቾ ረዳ ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ ካፈቴጅራ
ምላሹን ያው ለሀገር በሚዲያ ነው የሰማነው ዞሮ ዞሮ ምርጫ የማከሄዱን
ዴቪሳ አቁማ ቢያት ሚዲያ ራ አገኘ ለኖ ገገሱፍ አደንሰ ጅሩ ሰበባ ኮቪድ ቁጠሰገሪፍ ገገሱን እንደንዳሙ ከጀሩ ካናብ ገገሱ እንደንዳሙ ኤርገጀዴ ንትሞ ገገሱ ቀምነጀቹዳን ማን ማሬ ትግራይ ሄረቡ ረፈቴ ዋኑጀቱፍ ሰከሚኑ ጫላ ናኑን ትግራይ ኦፊን ኦፍ ቡልቹሳ ከነራሙል ዋንን ጅሬፍ ሰነመርከኔሱ ፍለኖ ደንዴስ ሱገገሱፍ ሙርቲን ደርበ ሆጂረ ኦለጀቹዳ ካናፍ ሞቱማላሎ ትግራይ ፍለኖ ገገሱፍ ቆጴ ሴራጎቹ ቀባ akkuma kanaan filannoo geggeessuuf qophee dandeessisu yeroo muraasa keessatti xumuruuf dirqamna jechuudha jedhan. Boordiin filannoo keeyyata heeraa tuquudhaan akka aangoo kennameefiin filannoo geggeessuun akka hin danda'amne murteesseera. Filannoo kan raawwachiisus boordii filannoo akka ta'e tuqee jira. Naannoon Tigraay attamiin seera kanarra darbuudhaan filannoo geggeessuuf murteessisa jedhuuf obbo Geetaachoon yoo deebisan boordiin filannoo mirga filachuuf filatamuu kennuu hin danda'u. Boordiin filannoo ennaa tole hin jedhin hafe immoo qaamotiin heerri mirga isaanii mirkaneesseef hunda caalaa mirga isaanii siyaasaa utuu irraan hafin mirga ofiin of bulchuu kennameef hojiirra oolchuun dirqama ta'aa jedhan. Sababaa boordiin filannoo yeroo dheeresseef keessaa tokko sababaa COVID-19 waan ta'eef koronaan naannoo Tigraay fi yaaddoo miti isa jedhuuf nuti dursinee of eeggannoo gochaa jirra waan ta'eef ammas of eeggannoo gochuudhaan filannoon geggeeffamuu ni danda'a jechuudhaan obbo Geetaachoo Radaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa keessatti humnooti siyaasaa obbolummaa uummata gidduu amma jiru faallaa hojjetantu jira jechuudhaan bulchaan godina Gaamoo obbo Biraanuu Zawdee dubbatanii jiru. Arbaa Mincirraa VOA waliin gaaffii deebii gaggeessaniin obbo Biraanuun mootummaan bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa bifa haaraan caasaa bulchiisaa itti baasuuf yaada dhiyeesse irratti ibsi godinaalee ollaa irraa kennamaa jiran kan nama kakaasuu fi waan tokko kan hin gargaarree jedhaniiru. Caasaan dhiyaate Gaamoo, Walaayittaa fi uummattoota Oromotik kan biroo kutaa tokko jalatti kan galche tarii Arbaa Minciin magaalaa guddoo naannoo sanaa akka taatu kan yaade ta'uu mala jedhameera. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Sidaamaan naannoo of danda'e ta'uun gama kibbaa keessatti waan hundumaaf karaa banee jedhu. Mootummaan yaada dhiyeessan Sidaamaan alatti kanneen biroo iddoo afuritti bulchiisa naannoo gochuun hiruu ture. Godinaalee 10 caalan immoo bulchiisa taana jechuun kan gaafataa jiran ta'uu Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Namoonni 100 caalaan sababaa ilaalcha siyaasa qabaniin godina Gaamoo aanaa Kuchaa keessatti hidhamuu isaanii paartiin demokiraatawaa Kuchaa beeksisee jira. Uummanni Kuchaa godina Oromoo aanaa tokko qofa keessa kan jiraatan yoo ta'u ofiin of bulchuuf gaafataa jiran. Sudaan rakkoo maallaqaa ishee mudate gargaaruuf jecha Jarmaniin gama marsariitii yookaan onlaayin walgahii gaggeessiteen biyyoonni gama dhihaa fi kan arabaa doolaara biliyoona 1.5 kennuuf waadaa seenanii jiru. Sagantaan kamisa kaleessaa gaggeeffame kun mootummaan ce'umsaa kan Sudaan gara demokiraasiitti akka ce'u gochuuf ta'uun ibsameera. Kan waraana waliin aangoo qooddatan muummichi ministeera Sudaan Abdallaa Hamdok akka dubbatanitti biyyi isaanii deeggarsa addunyaa guddaa barbaaddi. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoniyoo Guterres akka ibsanitti gargaarsaaf waadaan seename kun gocha arjoomaa miti. Fedhii jirutti ilaalcha kennuudhaan kunis waan uummata Sudaan ta'aniif otoo hin taane sababa addunyaan Sudaan tasgabbii horatteef demokiraatawaa taate arguu fedhuufii jedhaniiru. Afrikaa fi giddugaleessa bahaa keessatti demokiraasiif tasgabbii jiraachuun immoo furtuudha jedhan. Lubbuu namaa galaafachuun sadarkaa weerara 2ffaa qabatee kan jiru dhukkubii Ibola sadarkaa xumuraarra ga'uu Rippaabilikiin Demokiraatawaa Koongoo kamisa kaleessaa beeksiftee jirti. Ministiriin tajaajila eegumsa fayyaa kan Koongoo yeroo kana labsanitti waa'ee weerara dhukkubichaa isa baatii hagayya bara 2018 Koongoo gama bahaa keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 2,280 galaafate sanaa ta'uu ibsaniiru. Jirutti ministiriin eegumsa fayyaa immoo kana labse. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gareen vaayirasii koroonaa irratti hojjetu kan White House har'a uummataaf ibsa kenna jedhamee eegamaa jira. Ibsa kana kan hoogganan itti aanaa pirezidaantii United States Mike Pence ta'u. Ibsi kun kennamuu ega dhaabate baatii 2 guutuuf yeroo jedhutti inni kun isa duraa ta'uuf jira. Kamisa kaleessaa jechuun guyyaa tokkotti lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabaman United States keessatti isa guddichi kan gabaafame yemmuu ta'u White House immoo inshuraansii fayyaa kan namoonni hedduun tajaajila eegumsa fayyaa ittiin argatan Obamacare akka dhaabatuuf mana murtii muummichaa kan United Statesitti iyyata galfatee jira. Akka biyyootii gama dhihaa irra hedduu otoo hin taane United States keessatti tajaajilli eegumsa fayyaa kan argamu namoonni hojii hojjetan waliin hidhata qabaateetu. Kanaafis faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha waajiroonni fi daldalli adda addaa yeroo cufaa ta'anitti namoonni miliyoona kurna hedduun hojii isaaniis akkasumas tajaajila eegumsa fayyaa karaa hojii isaanii argataa turan dhabaniiru. Oduun keenya har'aa kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Har'a Itoophiyaa keessatti lakkoofsi namoota dhibee koronaan qabamanii 5,425 ga'eera. Ministeerri Fayyaa akka gabaasetti har'as Itoophiyaa keessatti namoonni 250 ta'an haaraan vaayirasii kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 8 naannoo Oromiyaatti kan argaman yoo ta'u, kibba Oromiyaa godina Booranaattis lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 6 ga'ee jira. Galmoo Daawwitu Nairoobii irraa gabaasa.
Akka ministeerri fayyaa mootummaa Itoophiyaa irra beeksisetti sa'aatii 24 darbe kana Itoophiyaa keessatti dhibee koronaan namoonni 250 ta'an qabamanii 8 ammoo dhibeedhuma kanaan lubbuun isaanii darbee jira. Dhibeen kun qorannoo namoota 5,414 irratti gaggeeffameen kan argame yoo ta'u, akka gabaasi ministeera fayyaa agarsiisuttis warri dhibeen irraa argame keessaa 177 jiraatota magaalaa Finfinnee, 21 Tigraay, 20 Amaaraa irraa, 18 Gambeellaa irraa, 8 Oromiyaa, 4 ammoo Somaalee, 1 Dedaawaa fi kurneen afan ammoo lammiilee biyya alaati. Ministeerri Fayyaa warra har'a qabame umriin yoo kaa'u daa'imni ji'a 3 haga nama ganna 90 keessa jiraattu beekse. Warri lubbuun darbe 80 odeeffannoo isaanii fi namni 3 ka jiraattota magaalaa Finfinnee akkasumas Dedaawaa ta'an utuu yaala fudhataa jiranii lubbuun isaanii akka darbe. 5 nafan ka jiraata magaalaa Finfinnee ta'an garuu erga du'anii saamuu dirreeffa isaanii irraa fuudhame dhibee kanaan lubbuun isaanii darbuun barame jedhe. Namoonni 3,646 amma dhibee kanaan qabamanii akka jiran isaan keessa 27 baay'ee dhukkubsatanii yaala gargaarsaa fudhataa jiraachuu 144 ammoo har'a dhukkuba kanarraa fayyanii ba'aniiru jedhe. Gama Oromiyaatti yoo deebinu kaleessa namni tokko erga dhibee koronaan qabamu mirkanaa'as. Kibba Oromiyaa Booranaatti namni dhibee koronaan qabame 6 ga'ee jira. Mul'uu Diimaa itti aanaan hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaa namoonni kun martuu guyyoota darban kana keessa dhibeen kun irratti argame. Marti nuus ollaa keenyaatti warra ol dhufeedha jedhan.
Godina Booranaatti qorannoo hanga ammaatti nam 1,935 gaggeessinee jirra. Kan keessa guyyaa kaleessaa nama 41 qorannoo gaggeessamee jira. Nama 41 namni tokko poozitiiv ta'ee jira. Namni fuulleen aanaa goomolee fiisaatti irratti argamtee nama dhiiraa umrii 26 namni kun ammoo imala biyyaalaa qaba. Keenyaa irra dhufe Naayiroobbii irra dhufe. Yaa'a koliigaraatti godina Booranaatti namni dhiyeessa kan qabame 7 ga'ee jira. Namni lama aanaa goomoleeti. Namni jalqaba qabamellee naannoo goomoleeti. Kaleessaallee naannoo goomoleeti. Kaana goomolee kun ammoo fayyee ba'ee jira. Kan kaleessee tokko naannoo Guchii irraati. Kun namni kun yaa'u jijjiga irra dhufe. Namni 4 mooyyalee irratti argame. Namni 4 nama imala biyya keenyaa qabudha. Namni 2 almost 7 ga'aa jiru. Namni 2 ammoo biyya 4 agargamanii iddoo yaala seenanii.
Obbo Maluun warra namoota kana faana wal qunnaman mara adda baasaa akka jiran himanii haga yoonaa gomola irraati namoota 33 mooyyaal irratti ammoo namoota 29 adda baasnee saamuda irraa fuunee qorataa jirraa jedhan. Namoonni dhibeen irratti argame dhiironni 4 fi dubartoonni 2 amma hospitaala mooyyaalee jiru. Dr. Gazaanyi Sheetuu medikaal daayirektariin hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf hordoffii barbaachisu taasisaa jirraa jedhan.
Dhukkubicha irratti argamu malee mallattoo addaa isaan agarsiisanii jiru. Nutis kan gochaati jirudha. Nuti dhiyeenya fayyaa isaanii hordofu malee yaala gosa biraa wanti kennamaafii jiru hin jiru. Hundi isaaniiyyuu nagaadha. Waan mallattoo addaa ofirraa qaban tokko hin jiru. Umuriin isaanii namni 20 keessa tokko 56 namni 4 dhiira namni 2 dhalaadha. Dhalaan sun tokko 20 keessa tokko immoo 32. Supportive treatment ni kennuu dandeenya. Ammaaf wanti nu rakkisu hin jiru saniif qophiidha. Haa ta'u definitive treatment akkuma walii galaatitti hin jiru ni beekama. Gargaarsoon fi deeggarsa biraa ammoo kennuufidhaaf humna biraaf rakkoo hin jiru.
Hangawonni godinaa godinni Booranaa daangaa bal'aa ollaa keenyaa waliin waan qabuu fi sochiin konkolaataa dhorkamus seensa namootaa guutummaa guututti dhaabuun hin danda'amne. Kanaafi jiraatota waan dhibee kanaa bal'inaan barsiisaa jirra jechuun himu. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawwitu Nairoobii.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ijaarsa piroojektii jallisii Gudarfaaxoo barra harka 10 ol adeemsifamu ministeera bishaanii jallisiif annisaatti koomishinarri itti aanaa koomishinii misooma jallisii injinar Saamu'eel Huseen beeksisan. Piroojektiiwwan jallisii 9 ijaarsarra yoo jiraatan projectiwan hara sadinmo ijarsisuf dable ijaran wolin waligal terra gahamera jedan engineer samuel marsan jer qaba ijarso projecti jelsi kudarfat oyrot umram qunnam bultota ana le shawali talaman tokke kuttaif range ni kuma sadi calani fayda kinna jedan tigafataman wajira qonna godinicha qonnam bultoni ana tokke kuttaye yada sani radio sagale america afkennanille yero ijars jelsi kanat umram yero roba qofa egne qotur yero lama sadi akka qonnunu gargaru danda ajaniru nakor malkatu gabas
Sederka ijars projecti jelsi gudarfato yero amma irrettergam minister bishani jelsi fannisat commissioner ittiana commissioni misoma jelsi engineer samuel hussein akastifsu
projecti gudar kulle gudar gutatti kadijara moda besekar kuma jaha ulli tamizun suda projecti kunye yero matutti tifayedam tod abara kuma kudaji oltan tafayedu kiseje chata projecting kun ijas ida biye kaba kini biye kun metra furtama olka bishan achir janna buna ya ida kusan kan kati kaba muka bishan kaba must metri kuri milena shantani sakit kanto projecting kun akoligala titi bajanni kaba mi iti ijara majiru bilena sadi fi tuka sadis
kan ma wal qabate ijasa projecti wanjal lisi oromia ke setti wogala mankan egel membro charcharif wal mal ilakse akas jedu engineer samuel
projecto tagani ki sagan akka projecti wal mal jedamani kulina bale ke setti argama da sektara kuma tokko commission suda malaka blena da maftu kasagani ijasa sagiki sama jedu da kan bira mo projecti charchar jedu mulle ni de ida biye ti ba bale ke setti kan jedu ni nanno bilene da maftu kasadeti ni ka ijara majruda rawini saninde ondwa bubani gudar kuni nanno percenti kuni stuka shenno kana kan chalchal sadeti stuka sheni kana ka wal malimo nanno percenti kasadi hi santo lechada kana fala gari da proyekto ni gun sasinan kono jita majrani kana malimo nanno ada abitu kana kesetide da fabishan da fajala patatija kono ma da ka kuro kane kan de kamo tijira isoji wal kabate motuma korea sabon ji wali dafti dasfane abata koy kadira mochi dollar milena sagatani afuri koron ni sa bigge fane jasta ta kaseena wali dafti ni ki rawotame amma tin kala tokuto ku bigge sama ji to ga
ijarsa projecti wanjal disi bule yi ke sa jallisin warsa sukkara arjo ridesa erge jaramu jal qabame woggo ta kudan ta ufjiru hanga yuna mali fakkar ki fates wanjal dan qabu commissionerich
projecti arjo wulina laga ba ki satti kajiruda akuri gara titti da fayitar kuma satti ta mata sudah kan ke sa design ni sa kuma ya kan sha za wata ne jin jira just sad ne ke ki sama jira almost 90% ke sa ditan to ka sha ke jin jira to ji tin sun da ni shi ke guta da sha ni ka to ni ti ku bi billion da ma to ka sha kan ta uda kana su ummata na no urume ke sa ko don ta ga din sha ku dik ke ha da mi son su da don ya da me ko ji da ma jiru da malle ni to ji ti kana na no billion sa di ka to pa ka mun da ki sama jira ya gore ku futti ni ji ki da su ji za wata ga jitu anan karatuna projecting kuni kaje kada ne ta kuma da masu dipi ukuti etu da sosiyete ne jira sababi ni sa sai karata na ke sace to ko fajin gudin da sai kuni bi da ke sace yaro da to yaro da kamati shi projecting kuni ka kinci da biye kuni kaje da me ne jiru da dai ta wuce suma akoli da sai ti jiru da taba ta ura kan ke aga barba da mera wata kamati ne to bi akin ni gudda in ma dizaini ko ji wai ka wato sai commissioning ke na kun ka ta fate amma ogala mafake jira kana kagura din tuli projecto da kana tura so atta ti abba fatira kana no ke mace salla ka u na no amara ke sai projecto da kana kuma in jira ni ke ke sai din jira da ku sha ni sai ti tin kana ni da su da aka sai ka tashi su kure kana baba arjo ji wal kawade din ga jura kina design o ji wal kawade din jira ko ne biye ba ci da no jira tu jira tu abu sa ji wal kawade din mo da kara ko ji ti tura ni jira ni tan din ga tenne na le si re si ne ta ko ni ma ta bi ka ta ni ha da su ku ste ku ji ni sa ra wala
yero amma kan akabiyat projecti wanjallisi sagal ijarsarratti mu argaman projecti wanjallisi harasadi ijaru fammo waligalten qama ijaru wajjin rawwatame rajadan engineer samuel obbo kabbede dabalo itigaftama wajjira qonna godne sawalitaati projecti wanjallisi gudarfato marsajal qaban yo tumuram qonna ambulto taano le go
godna sawalit alamani kuma sadi calutu ittifaye da majidan
waligana anule damantu tajajina nikena ana range nefi ana to kutaye gandonni nanno sanajani fi tajajina kadarzachu dandani si tafo tajalisi da jeta sai wan kawane fi faida jeti kanarata te ulana rgatu manen ne wanjedu kini kulli da gudana bishan gudati lafa gudas mo bishu janda magala gudditi
kunnam bultozni ana tokke kutaye ganda malke bakka jallisingu darfaato ittijara majru obbo bakkala drofi sisay nuresa akas jedu
bishan kun durpasa ya oma wantin de jaddi yokin wanda ta fata ko wantin ufaya de untunjuru daga kesa ya darde orin ugati yota etna latti namonni buhani warabatani dugu fuanata simichu nala wantin ugargare untunjuru wanda kana durat motumani tiade kana biduta sibaye itigamanna konna jadisi inkamnu to rekta konnu waggati inkonna nojjadame tumurame faida kaba kuno barana warri bishan kaba nanno bishan kabani kuno kanakka kamadi waggati kuno argatani tura noille san awwa turre yechuda e midan inde kilto tadda yokane kanakka dinicha kanakka timatini kanakka rahu mara kana bira darbi midan inde payadu dafi indanga dugargara yene nawi nagaru
alkan kuna musurum tsayu amma sitae age gudar ke ta gadi bayin amar ke ta gadi bauti yu bakuma in ta jaji da ken marken de ban kan ko be cinni ke sa tae alkan kun gara gara wali tufa ya na mayyati tae ana to ke kutaye ke sa tae amma silabe kutti alkan kun faida do mahinni kenne arge shunde ku dagai su kunbe kana habbi kan daga gara fu durati du kakkaba ala tan fayyada ala ga wani jennu bizum tike ne yu argachu wa gudada da allon sanan de bishan ala adati de gadi non dira jallisi sanarratti lemma motumman bilisan kamadi tanin fitawo bilisan kenne barana ummanni akammalle fayyadane jirgafa bishan kulle baballa kanarratti diri akkita awanje amkamda
radio sagale nikaf na kormelka amburra
kadaga jirtan as washington dc ra kadar bu radio sagale america sagantafan oromoti gara qopitanu tichen kada genyef dubisnerra erga gurach america george floyd harka policy minsota ratte due as america at tsaasa policy jijjiruf mari falmit jiran ummati at tsaasan policy jijjiramu feda minsotan ille kanu mattijirt soran kan ratte abbalan gaadda minsota muardi hamdi dubisun ka qindese qaba kuno
guya soddo mandura jal ka banerra lettu jiran Minnesota haga godina waayit godin kwan state America shan tamanu ya yu walin gahan addunya lene yarrafute da barten lubbun guracha blashamit black lives matter jecha addunya na fanto kudubbacho jirt police in America nam gurach wonfedan tolchan jirani himacho jiran rakko bar de beddu walir turte tarnale nam jalade dudet jiandurat police in franje Derek Chauvin nam gurach George Floyd murmiratil bifate adonni waahu rahawdid yiru fani ahmiitti indabrano namasi yalubuda nam guracha kum duri ganede beddu afrika bitatani du fani kan amalle seer waldada khaysan wan fidantul chujiran jirani addunya kan yuhi jirt nam mantan jijiram gafa chujir seri police in naman qabdu yu qabadi yitte nam qabda mo wani sin nam tuljir police in hagwa balle situne ittiga faram da bu fani du machu jiran warre hirir ba kunene dallane fula heddu tkejeleten so du war duri nam garbon fate bulchot warduri haka garbumman imbanne tolchenefi presidento te bittenam garbum fachabatef namheddu soddu sane bubukisan hallu diban ngagarisan Amerika ta polisi kum di bedujir. Dabati polisi le kumkurnya duit. Polisi magala kadarat. Gudenin le polisi wikap. Gudenatin sheriff edan. Waldan polisi Amerika ammo guddo hum nukap. Yojari matan wani dunkar kar. Faida polisi nargat cumas te du dubbataf. Waldan agito ki jijiram khanayi yumfer. Polisi ten balar busajal. Agito kammo jijirami jira cumalil. Fakenna fi yorkete polisi nam kabadi diya titoko. Rundandaan. Ammanta namo hudanika bundandaan. Sayramalekun. Denver, Colorado le numakana jirti. Polisi Amerika yusan ujian video kamera komat nakatanian wan jari hujat sunin tuatan. Ummatille wan polisi hujat kamera warabu danda raga tulfata dunia diesu danda. Yo rabanille do ummal unserum biyat. Namu wan edu gafat ujir. Polisi hori imbasina. Polisi diga hara ummat awal sama hajara. Jalani gafat ujiran. Melbourne State Attorney Minnesota ti hukana mabalang gadam Minnesota ti. Gudini tuh balang gadam tuh edu gabanle. Ujakana sana gan sadetia iyo jatte. Amujinisi
an one giverafi taxi bankruptcy ratin hojalla
jijjiram gafachu jir ummati jijjiram akame gafachu jir
nama gurracheo gafete police ni gize hindaw yonu dabise no ajje sabana kenyo dufe no ajje sajan police ni no heddo mate hinte no haja ansan police ndwa dikesa ma warrejo halamada mon budgeti police khana food arch resource gra gesa like mental health resources care resources, social workers. Budget about that. This problem in Akanad is a social worker. Ya, mamale police. Ya, mina. There are a lot of social calls. Ha, police and face me.
Budget police. You can do that. You got a budget, Jira.
Yeah. So that's why I'm asking police. No man kuno is his artist. Rako more raw mudan deha. Aka community ni his anitif if a do got a umata jojo. Police ni completely hade mo so antehil. Like I'm a neighborhood say if you say if I could group you with the same neighborhood watch you got a children.
Tun Ulana Kowalego.
A Kowal Ego. A community jarate.
Community police, Ukana Ummatuman policy Hawali Tao Yojan. Ag policy tani buanka bisi fakati.
One ya kanakun magala brahis the city hejra.
Yes.
He do ama I think New Jersey has to try to hit Raidani. He do effectively to hedge Rajani, he do akagadi delegatra e buaka the hedge rajani. So I think one haria itilale try got umbare that anja.
In Gadda statues, you kind of more so do Nama head do Jaja Japsan in Minneapolis case at the DC case at you. Come on, get a Japsan.
St. Paul Festa, Christopher Columbus, Ghana, me, some day, and I'm a Biahanadura also Indian damage aid, but they won't be a Hanarke, America Arke. So Tanafi Mata Biahanagalon, India Jani, native Indian Janini. Ini kah history akan uti arane sanini ti akan uti sekolah universiti san sanini ti wan hidu pada delegatra san sila history native yang kata universiti sanina nama kasi san haul ti gonem pan misnu turre
Christopher Columbus gab duri universiti san kanje ajela universiti ne ado warre la fasena ufi barrefate native Indians ado warre la fasena ufi barrefate sena do kugura kan universiti sanijet
isan sila humnak awatani gab san history kan itip kata awatani. Nutilena kasi akanat indogo korusure Columbus enyo akatehe gacallo barrajochu wan inni hamtu gode hunde hin barallejochu
hiriri Minnesota jalqab qanqem Minnesota cheet godin America addunya tu folinget hiriri akanna mitba kana na majjetet
mirgashi gafechun si ammas namak qamu maisani tif namni tokoro gurache tokoro di majani tokko jibani tokko jalachuni sakagari intane yaanne kunna ma khaysa kajru no agar si sejra ya da breda lanja
Melbourne State Attorney Minnesota ati ukana ma balanga da Minnesota ati huddo la tefada te wan tokra amatti
history bi khana wan magala tan khaysa gallu history bi khana yo hitu barane gari da akawanni aside ma jruhunda no gallutti yo barane gari da anja bi nama guracha tu kharanu bane bi khana dufne male isla bi khana no tis dufundan deño history bi khana yo barre heddu gari da anja
wanu fe babbere fata harkor ma wanam durayak yo khana mona wan sun karaka jailan barresuf barresaf tawbanana kum Christopher Columbus san akore la falle injede turtenam gulluf tirarti guracha America wanu de machu jira mani mari America lene casa policy jiru fi ayu legal accemmo sedar kattanu de barsan gudenille no kana mo state America lene casa fi jiru fi jiru da burratu wal fal mujir umtate fuyu lubun guracha blasha met black lives matter jecha addunya na fan tokku dubachu jirti.
tardata nu ansora la fet
radio sagale america galgala ke sa sala ma folakka jal qabyanga sa sadit witata anga jimatat qopya fan oromo ndabarso siratrawota qopi boritin wolit debina nagat bula am saganta afana mara tutifu.